jayyam de jabbore mi taji chapade tati do der studio sumana amadu kibaruji mode fulfulde omar hama janga to do masinaji isa lawali ko kibaruji meden ni haltana na to enda hantode beydanol andar der lekol witiner mo maradi dun duna be sappo e jeegon kambe woni ko hokka talki gollal ko witiner mi gartana on do majum nani sarus kawji do filla awa tirri kando ka kenga no noti hokkobe habaruji wadde dimandungu hitande hikkango yewtar men pindino hande ya tana halona nebban safare bodi bujetedam bas ko ay waddande ngurbande tagal kwari jamhirti amon yeru no kali no de der ko e kibaruji meden bieni batu kokkol hano talki golle witineru be wannobe lebbi jenay to enda der lokol witineru mo maradi wari e temude don do no be sappo e jeegom yoybe difa tawa e tilaberi kambe woni ko kebe gol e kintinan hande subana non ko fedde sey ser hokki be nimbe gollitirdi e cede ko watto ujunaji la soji tati goto mabbe fu sodirde kullentereje ngal gollal du ministre kawjido filla durngol e demal yetti dun sane colonel Alaji Ousmane Maman nani koy Maman ada
après l'expérience de 2010
balla kamin gadunu dubi ujunadi e sappo min gi barke makka min jari yeso e wadande ummatore leydi di enden ekkintinoji misali tawrabe derul berve e ko nandi titta himbe ci e mabbe du kay en cubotobe e gadane ekkintinoji de are demin ko kibe du handen ni walliranbe fuddude golle mabbe ko watta illa sador nan cellal hebak he dabagon de to badi non nato woddi non be bawon wallirde na yottinde habaru on to saru suji kawjidi kellal dabaji hande ba ummatore rewbe puddi wattude ko e mu'e der gollal gal dundu no holla ko durngul hana ko worbe tan miden he jewtinaade dum no wade ko ummatore jangude ekkitaade gollal gal enden do maradi bawo yarude yesu jande mu'en to enden kolo beydude andal
sur le terrain
hitande hikande yerno sarus kawjido filla renugol awa tirde weri dundu ngun dejjinake sanne hano ko jewta fuddode mudum far filla mbi'en kulle bonnoje awa tirde ba ko dum wangi der no kuje godde da yeru no isa manu ardido o sarusu wi dum hebanama mosala ali nyalli yewtide makko
au 31 août 30000
ba warde chapande tati e go lewru out itano du ujunadi e lasso e nay ko watta hectareuji gesse ujunaji chapande tati e keme nay e didi kulle bonnoje gesse bangi der mu en min gattani hectareuji ujunaji lasso e nay e keme nay e chapande jeddi e jeddi safari arande ni ko wode arti wangude der gesse nokkuje kewde misali natol dungu do hectareuji ujunaji sappo e keme didi e chapande joy e joy min gattani safari hectareuji ujunaji jetati e chapande joy e jeegom den ko wode nyebbe e gilji gauri ka endu bangi do hemre torema denidi bangi chapande nayden enden fu gilji di enden no wawi bonnude butali mu amma yettore Allah hikka jalorgal hebama do kulle de enden fu
Meri mawdo mo gallu nyame on wurtini talkuru andi nore to hadi njilaki dammunci der gallure den dum do no wodi sawru mun gacce ko firete kenga altine jene lewru septembre ono ardibe hawzu gallure mawde den noddi hokkobe habaruji famminde be do nde andi nore Ahmed Abdullahi dum woni conseil kawjudo do filla kita do der gallure nyame nani ko wi bandi min Hassan Nuru Adrama
ya yu plusieurs itande dubi ujunaaji didi e sappo e jeetati itande dubi ujunaaji didi e laso meri mawdo mo leedi nyame ittino laabi hadude jilaaki dammuti le gallure amma mo hikka oni be fero dini e laabi into lawo gondo daraki do kadol jilaaki dammuti le sire na jomnon himbe tan le lawo ni ko meri mawdo on adi on laamu ko sani dammucongol nangama funa sonnete le wakkati mun jomu na wawi wari yamude kedemu amma sa wadi itande fu jomu wala lawol yamude kedde endan kase gam hotando inde meri nonduno meri mawdo on hadi himbe kyonnol dammuci le wuro nyamay fu tana der lumoji dinno amma sa julbe badidake e debbi didi fu meri no hokkan giddo sonna fu war jaba talkuru do meri ko kata jomu lawol sonna amma no wodi kede ko jomu yobata bande mun jabude talkuru
d'une certaine somme
nonni mbi'en koɓoyay ɗum ƴoole mawɗe toɓaɗe nder leydi ɗi gaɗi bononde nder commune Gaya région Dosso ɗum dow waɗi ko cuuɗi kewɗi caami nder mum gam heɓande mosala ɓeninɓe ɓe fi o hewti laatiɓe ummata kono keme tato e capanɗe jeɗɗo e tato waɗi ko gomnanti aadi wallitirdeɓe har ñamduuji maaroje yeddande ɓe ɗum ɗen ɓuytande tampereji maɓɓe. Bashir Moussa Sala kawjinaɗo mairie Gaya nani ko wi Fadel Alu.
Himɓe aram e ko ndiyam ɗan ñaami himɓe kem tati e capanɗe jeɗɗi e tati noon himɓe kem tati e capanɗe jeɗɗi e tati ɓe gomnati waddaniɓe ballaga maaro sakuji maaro mo kiloji capanɗe joyi keme tati e capanɗe jeɗɗi e tati woni ko gomnati waddaniɓe nden ne ɓaade fuu no heɓan sakuru maaro mo kiloji capanɗe joyi maaro ngon dow inde aram e winduɓe inde maɓɓe ɗum wari gam gaɗa mum inde woɓɓe du windanoma nden ne sani jomum heɓa joni fuufama ko baka mum wala nder mum sey ley ko waddete gaɗa mum nden ne ɓe muña.
Ello nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi no fii rafike ƴoran ndenagu ɓangi nder leydi Difa ko waddi faddude hartu yaadu yeeso fii arzuku région on yeru no HCR fedde leyɗe duniyar hawjinde nimɓe feroyɓe wiiri ko watto nimɓe ujunaji keme ɗiɗi e capanɗe joyi kan woni ko fii rafike ƴoran ndenagu e wonƴi tagol bakaji hewti nangude sappo capanɗe tati e goho lewru janvier duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e nayyi. Commandant Isiaka Assoumane préfet Nguinguimi nani ko wi Abdoulaye Maina.
Pawarde capanɗe tati e go'o lewru janvier hitan duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e nayyi région Difa nder mum ni ko watta himɓe ujunaji keme ɗiɗo e capanɗe jo diloye nokkuje mum'en dalila rafike ƴoron hakkillo fukkingo nder himɓe ɓe enden no tawe himɓe ujunaji hemre e sappo e jeegom e keme tato e sappo diloyɓe nokkuje mum'en ujunaji capanɗe tato e joyo ɓiɓɓe leydi Niger no wonɓe Nigéria e jonde ɓe ɗum tilsie mum'en garta wuro himɓe ujunere e keme jeenayo e capanɗe tato e jeegom e kan en ndu no tefa to ɗum wonon hano no ɗum ɗum waddi himɓe région on keɓi saɗormaji nder ɓurna mum'en hande e jaamu talakakudu ɓeydi e himɓe fa ba ko ñaame no
saɗanoo.
Nani mbiyen mairie mawɗo on ardake moƴƴinole kiiteeli gatteteɗi dow laabi loore e rompoyiji biiteɗi fedde stop ɗin ɗum do ni mbi'en hunde noon ko laati no ɓuytan taɗoromaji nimɓe tokkiroɓe dow ɗi laabi bandimin Zeynabu Trawere yehi nder gallure nde yewtido e ɓiɓɓe wuuro wonɓe famminirɓe hanoni.
Ilusa jomum yii hiteli gettaɗi dow laabi ɗin wojji fuu no faman kono hani daru sey ni sa jomum salake daradi bonnol hiteli ɗi welimin sanne gam iɗum ɓuyta bonandaji ko watta dow laabi.
Kiitele darnude yewtinde looreji ko wooɗi noon nde kiitele ɗe enɗen ngala neɗɗo wawa andude de kan jeeyi yewtude na daradi ba neɗɗo no andi no awƴore degon yeggitan nde hiite geedu no ɗon tile neɗɗo daru ba cukaɓe pamarɓe de gii hiite waɗege no
andinden mum ko hiteli ɗi ngalano himɓe no jiya saɗormaji sanne dow laabi ɗi enda gam mo hen fuu no yahan no hiɗiri amma joni ko yerna heɓama wooɗi sanne gam joni ko hiteli ɗin no golla mo hen fuu no andi wakkati ko hani daro na yaaha ɓe gatta bawɗo mabɓe fuu ɓe wonna ɗi nokkuji keddiɗi ɗintodu
haywaɓe fonɗaɓe.
E lawal ngal en jatana nder région Maradi to jangirde université dandikko dankolodo mo Maradi balɗe majjum ni woni ko fuɗɗi ñibdiji mbi'en cuuɗi mawɗi tati to fannuji jande demal kamɓe durgol watte kamɓe fahande loctoraku e andal luggal ko ceede mum ummoyto millioji keme jeegon sefa professeur Sani Mamman fammini Mamadou Mamman dow majjum.
Ñibdiji ɗiɗi ɗi gi'uɗon ɗi enden gonaɗi no gaɗani gam fannu jande demal e fannu jande ekkitade golle loctoraku illa hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e tati golle ñibdiji ɗi enden kana fuɗ ñibdi to fannu jande andal luggi ɗiggal fac de science hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e lasso e nayyi golle mum puɗɗa de ni golle ñibdiji tati ɗi enden fuu timminama to ɗum walliran janguinoɓe amin ɓe enden keɓa to jooɗo waɗude golle mum'en gam illa université amin o enden singa warde handen babiro to janguinoɓe ɓe enden jooɗo golla ɓe gala ɗum amma e lawol gol ɓe keɓan biroji
au minimum des départements et des doyens.
Nden ko ngartendo en der region nyame to biite omtol jande jangirde université Abdou Moumini mo gallu nyame cigelanodo wadde didi lewru septembre dubu jinaaji didi no gay e nay jabbido kengan jena lewru septembre woni ko hebi wadde dum do gambatte Allah e murtereji balde tati tokondire ko fedde jangobe université adi wadde gam jamtude kullentereje godde Hassan Souley Kadiri, secrétaire général fedde mabbe nani ko wi Ali Munkale Sewi.
Il a fallu
na ko kenga ko dum ko jiti jande do ende université Abdou Moumini bani ko de en dari kaden no wodi kulle gon bawande gari faddi nabi en darnude jandeji di enden gadire fodde no haniri misali cubaki ardo tobe jangirde de enden der fannuji mudum fere fere cubaki jidu di sigila gadol mu en fudda janginobe ben handen ni idun tawa der hakkiloji mabbe mi hiay idun wawi hadude be wadude golle mabbe fodde no haniri amma wombe no tefa ardangal gal enden e wombe no wallira himbe be enden ni keginta ko dalila majjum wadude golle
mum
hano ko ndarta filla fijoje pertol balli ni bi en kengan non woni ko nyalomaare dida berde latol bal ittondire coupe leydi afrika gondo no wada to endam barkan leydi maroc wadi to latol bal na doyi hakkunde fedde menani cher kambe black star be gana to be ngadoi gotel e gotel hano be keppondi roynoni lenne dun ni wadi ko bi en lawangal ni mena fidoitana e angola to endam lewru octobre garo sangarta e yawtere meden pindinon do enda der leydi meden Niger e den jia nimbe hewbe no gollira e nebban bujete dan lati dan no safare bodi der wakati ndungu gamre nude ko e mudu e ngatol bodi amma dan nebban wawtu gonno wodi basi ko wayi rimande alto kuru balli be nimbe rafia mosi nani ko wido madum ali nyali famteni
neban hisude kundule bodi neban non dan moytete he bandu hebude du wawade pabbe amma moytobe neban dan enden yamata loktorobe no kani tukirde undu ko waddana be sadornan cellal guruno docteur Ramatu Halidu Sidibe loktoroji nyaw guruno to enden hopital la morde o famtini do irin nebele de dun hani nawtorade
safareji bodi ko moytete e balli no duudi sanader lumu non duno yidi keedi nido fu engel wadanta dum no gam gar majjina toro jam bandu sador maji ko himbe gere yita der safareji bodi ni idi ngancha bandu jomu gere dum ta moyti safare nem fu gita mabbe na ngancha no wadda gonji
Firdaus Ayuba no goto der nawtortobe irin nebele deno hisude bodi nani ko o famtini do majjum
irmir bon ha goyso borai se
gamin kisina ko yami e bodi dino sabde de ngati tagado idun sabano dun nyawde dun wadi komide mbujo nebban safare bodi dan kano min buja ta ko dan der nyaloma sai njanki nange yottade jema elle umake amin miden ji asaro be amin non bujo dan dubi majjum didi ni ko min puddi bujade nebban dan min bo wai habde sadorna der bujake majjam de sene do buja kadan e gitem de wadda na dum sadanna ko yamira ni wonne do wujodan e bandum
tusidin kambay
nebele hisude bawdi no kebo to yilo tobe do laabi no cionna arede enden nebele dedu ko wawi waddande wobbe sadornan non deni moytide docteur Ramatu Halidu Sidibe nani kollitoje mum de wadi do fi on
safareji bawdi ko moytete e balli no safareji non ko wota waddani jomu sadormaji gata moytolmi fudus to sukabe famarbi suka fu mo wadai hitande fu handa moytene safarni non duno himbe pama ko sukabe ko yoni moytene dedu hana wakati funo non duno himbe kakillo to be moyta e yeso suka on safarni
dawan to kibaruji mede fulfulde tili hande la sar atalata o kirte to jamhirte
onon gidi hettinade sigilaji studio kalangudo whatsapp lilde bata kilo modon lamba chapande jetati olum jegom chapande jetati e jetati chapande joy enan